Lampu dalu yoli bambu tingo lwami Kulopsugu angimtholi, angimtholi Oh angimtholi Langa puma Puma lao sitele kona Lampu dalu yoli bambu tingo lwami Kulopsugu angimtholi, angimtholi Senzo tata pitali Jambu dalu yoli bambu tingo lwami Kulopsugu angimtholi, angimtholi Senzo tata pitali Senzo tata pitali
Mtano muntu, bengihleli namachimbos Sibukiso wethu dabi ke uyamazi uthi boss Masesha yethu ezenza isigora sashiphosh Kuze wakhala umakhelwane inika sedlala imigosi Boss ungikhumbuleni How ayehla inkani ufuna sigibele u-entring Yaza uyithanda ilocal Bagibela bayehla eshi bakumoshela isikhathi Protection akuna airbag insimbi endala shone phansi Mina ngumelusi Wena uyinkomo yami ngizokulusa ngedwa zwi La enkambeni yami Bafune eduze kwakho ngingakuthola usuzacile Kanti futhi bayala Bangsenga kthola bekhlabini Uyazi kan kickstarter wafaka ukhiye ngiyaduma Hayiduma yasamaya walifaka ikhiye ngiyaphuma Ayime mehlweleni yasitaka umfana uyaphusha Ngena umngane omakhenik yakhathi upetroli ngiyaphuma
Puma Puma la usithele khona Jambu dalu yoli bambu tingo lwami Kulopsugu angimtholi Angimtholi Senzo tata pitali Senzo tata pitali Jambu dalu yoli bambu tingo lwami Kulopsugu angimtholi Angimtholi Senzo tata pitali Senzo tata pitali Jambu dalu yoli bambu tingo lwami Kulopsugu angimtholi Angimtholi
Uyakhalu bobobu lokushilo tititi Ekhandi spiti piti stingo mhlophu sikiliti Eshi mvivilithi konde tu imbilijisi Nzami giligitu kutnge mfake biliti Uyazi ngiyakuthanda angisoze ngakuhlala Ngilinde ngiyophanda ngizobuya malthamba Ngespani ngiyasikhandla angisoze ngasidala Uyazi inkumbulo ingiphathi sikhanda Baqinisele bathi indoda ifunda ngamaphutha Xola sithando sami nami ngifunde ngamaphutha Kungenza ukuza jwala yobe phelile amaphutha Ngoba iphutha kulona iphutha mangiliphinda seliphutha Laphuma ngiyaphuma ngiyokubona makushona ilanga Liyakhula nokhula lima nami sivunisana Inhliziyo inokuthula mayithula kunephisa ekhaya Ligeleza okothukela uthando lwethu
mumunya Langaphuma Puma la usithele khona Jambu dalu yoli bambu tingo lwami Kulopsugu angimtholi, angimtholi Senzo tata pitali Senzo tata pitali Jambu dalu yoli bambu tingo lwami Kulopsugu angimtholi, angimtholi Senzo tata pitali Senzo tata pitali Senzo tata pitali Mavalo tingo lwako Senzo tata pitali